Please play Bada Bada.
Be classy. 006
Bada Kiss.
Baby, my baby, why? Get on a chocolate. Hey, alinipa penzi ndani mimi nikakolea. Baloni pa yeye amebobea. Ila sasa amenitenda, amenimwaga, akaenda zake. Akaniacha na hangaika, akaniacha na hangaika. Amenitenda, amenimwaga, akaenda zake. Akaniacha na hangaika, ameniacha na. Umeniacha mpaka hilo mi
tamaza mjini baby, ndo zilifanya ni kwache. Na ulivopiga na magoti, chozi likikutoka mpenzi. Mana hii dunia ni bila we ni sawa na bure. Wendo unanipa dozi, autumi vipodozi. Yani laini mpaka ngozi baby. Oh no no no, oh oh. Wendo unanituliza, hata kama na shida unanidekeza. Deke, deke, deke. Yani mpaka kwa giza ukinitazama unanipandisha. Deke, deke, deke.
Amenimwaga, akaenda zake. Akaniacha na hangaika, akaniacha na hangaika. Amenitenda, amenimwaga.